Nā runga ngā ho maitanga papai katoa, tukua mai kia ai o ngā rangi runga, kia tuku te puehua papa tuanuku e takoto nei, kia whakapapa paunamu te moana, kia hora te marino ki Aotearoa whānui. Kia whakapaingia te karaiti mō ngā tūpuna mātua, mō te hunga tapu, ngā tō tara whakamarumaru, ngā tō katū moana, ngā kākā wahanui, ngā puna roi mata, kia tia ho te māramatanga ki a rātau, kia au tā rātau moe, korōria ki te atua. Ko te karaiti te hepara pai e mōhio ana e ata whai ana i ngā hipi katoa o ia kāhui. I roto i a te karaiti, kā hore he tangata whenua, kā hore he tau iwi, kā hore anō hoki he tau ārai. I roto i a te karaiti, ka tohungi a te rawa kore, ka hunā i a te pono i te hunga kawe mōhio, ka whakaaturia ki te hunga ngā kau pāpaku. Aleruia, karōria ki te atu o te tika o te aroha, nā ui toha ngā mahi mā mātau, iru maki nā i mātau ki te mamaetanga, poe ake ana ki ngā hua te aranga, pupu ake i ākoe te mana tā whai. Kia ai tā mātau a tā whai e tahi atu, kia mau ai te rongo ki te hunga katoa e manawa pāna ki tāu nei ao. Te hohou i te rongo. E te whānau a te karaiti, i te mea kua hara tātau, whakatata mai ki te hohou i te rongo. He aroha tō tātau atua. E te atua aroha e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakaarahia mātau i roto i o mātau ngoi koretanga, aroha mai o mātau takanga ki te hē, i o mātau whakaaro, i a mātau mahi, tohungi a mātau. Ma te atua e muru o tātau hara, kia mau te rongo. Kia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te riri. In this section, certain words need attention. For example, takoto, takoto, and also marino, marino. These words are often mispronounced with long vowels. Notice that they have short vowels. I will repeat them. Takoto, takoto, marino, marino. Also, pay attention to the word nau, as in nāui toha ngā mahi mā mātou. Here you will recognize the actor emphatic construction, which uses the N-class possessive pronoun nau. It is sometimes mispronounced with a short a, as no. This is incorrect, so listen carefully while I repeat the word. Nau. Nāui toha ngā mahi mā mātou.